waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali kaftanka ra-iisul wasaaraha ayaa adduunka oo dhan laga maqlay isagoo khudba uu jeedinayay iska yeelyeelaya madaxweynaha maraykanka donald trump mar xaflad ay ka socotay cambera habeenkii arbacada hadallada ra-iisul wasaaraha ayaa u ekaa kuwa hore uu madaxweynaha maraykanka donald trump u jeediyey intii lagu jiray ololihii doorashada ee maraykanka donald trump iyo anigu waannu ku guulaysanaynaa cod aruurinta aad baan ugu guulaysanaynaa waxaan u guulaysanaynaa si aan hore loo arag cod aruurinta oo dhan waan ku guulaysanaynaa marka laga reebo kuwa beenbeenta ah waa kuwa aad u sahlan in lagu guulaysto waxaan aqaan nin ruush ah taasoo uu ra-iisul wasaaruhu ula jeeday baaritaanada ka socda maraykanka ee lagu eegayay in ruush uu lug ku lahaa ololihii doorashada ee maraykanka xafladda uu khudbadda ka jeediyey ayaa caadiyan ah mid aan waxa lagu hadlo goobta aysan dhaafin laakiin lori oaks oo ka tirsan channel 9 ayaa helay codka ra-iisul wasaaraha laga duubay wuxuuna sheegay in maadaama uusan isagu goobta joogin in xeerkaas ah inaan la bixin wixii meesha laga yiri aysan isaga khusayn siyaasiyiin kala duwan oo ka kala tirsan xisbiyada kala duwan ayaa taageero u muujiyey ra-iisul wasaare malcolm tumble wasiirka warshadaha gaashaandhigga christopher pine ayaa sheegay inaysan isaga la ahayn in madaxweynaha maraykanku uu wax weyn ka soo qaadi doono arrintan antony albanisi oo laybarka ka tirsan ayaa jalanayn u sheegay isna inuu rajaynayo in arrintan aysan dadka ka hor istaagin inay mararka qaarkood maskaxdooda hadlaan oo ay neefsadaan
that it has leaked because I think it will dampen the potential for people to go along and have a laugh at themselves
waxay aniga ila tahay inay nasiib darro ahayd in codkan hoosta laga dusiyey sababtoo ah waxay caburinaysaa in dadku kaftamaan oo ay markaasi neefsadaan wasiirka maaliyadda matias coman ayaa isagu qiyaasaya in dadka hoosta ka bixiyay codadkan ayba yihiin xisbiga laybarka laftooda senator nick senafon ayaa ku tilmaamay ra-iisul wasaaraha mid daciif ah marka uu filayay ayuu yidhi in hadalkiisu uusan gudbayn marka la eego sida qof walba uu mobile phone casriya u haysto dhacdadan ayaa imanaysa bile kadib markii labada dal ay xiriirka dib u dhayeen kadib hadallo kulkulul oo khadka telefoonka ay isku dhaafsadeen madaxweyne donald trump iyo ra-iisul wasaare malcolm tumble iyadoo markii dambe la sheegay in madaxweynuhu uuba telefoonka ku dhigay mer tumble xaflad ka dhacday washingtonna safiirka austreeliya u jooga maraykanka joe hockey ayaan isagu wax weynba ka soo qaadin dhacdadan isagoo kaftamayana waxa uu yidhi maamulka donald trump ima soo wicin aqalka cadna la iigama yeerin waddanka nooga baxna layma dhihin intaanan ugu ogahay marka waxba kama maqal aqalka cad isagoo aan wax qalqala ka muuqan ayuu ra-iisul wasaare malcolm tumble difaacay hadalkiisa oo uu ku tilmaamay kaftan iska saaxiibnimo ah isagoo la hadlaya idaacadda 3 AW ee melbourne ayuu sheegay in cidda ay tahay inay kaftankan wax ka soo gaaray in isaga laftiisa ay tahay waxay ahayd kaftan aan wax xumaanihi ku jirin ra-iisul wasaaraha iyo hogaamiyaha mucaaradku markay khudbeeyaan way isdacaayadeeyaan waxay kaloo dacaayadeeyaan siyaasiyiin kale waxay ahayd kaftan niyad sami ah oo cidda kaftanku ku socotay hadda waaba aniga mararka qaar waa inaad qososho maadaama siyaasaddu ay tahay mid mar walba siriyasa oo aan kaftan ku jirin qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee magaalada camberana waxaa lagu sheegay inay arrintan ula dhaqmayaan inay iska ahayd kaftan yar maamulka trump ayaan weli ka hadal arrintan ilaa iyo haddana arrintan ayaa noqotay waxyaalo naadira oo mer trump uusan twitterka uga jawaabin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websyte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au/xariijin soomaali